Tokuma motu mota temani mare mirgat adanama tur bandar bejechunis cham saja kabinsa mirgat adanama biyuta dadda kanilalen gabasa yat agifate ture biyuta gabasa sani e fatan kesa tokku Ethiopia walgei kana rat kan argame dargaggohi ka dugasa jallennen hasof sistejerti
biyuta misensa motu mota gamto manita ani akata isan mirgat adanama itti eksesan irratti kan qoratu da yachura biyi tokko wagga afrif walakka kesetti yero tokko diyata session inni irratti diyatu kun UPR edama universal periodic review jedu universal periodic review kan irratti biyonni hundumtu biya jepo diyate in jepau kana irratti mirga edama hinegne kana irratti mo foye insa garsisera biyi kun jedu kanaf gara fudurati tuka kana ratti ojechu qabaydaniti yada foye insa kenu jechara sagantichi kana fakkat
ega inni barana kun Ethiopia kan ilallatu ture attamitti diyate malargit
kun marsala mafara marsan tokko fani ogafri folakka fula durage gefamera kanaf ogafri folakka kesetti Ethiopian malgoti mirgalama exeso kesetti kana dura yada kenemef ojiro olchitettio isedu ratti kani fulle fate ture kesetu biyonni garati ajran western countries Ethiopia rakina mirgad lama kabachisu kesetti rakko kashin qabdu tokkon ibsafi turani biyonni africas kesetu biyasadin Nigeria Botswana Namibia Ethiopia rakko qabdi yeridu bataniru biyonni africa bayin sani garu akka arko li raqabu way tujra biyonni garadi ajrani rakko Ethiopian qabdu fullet yerot dubatan biyonni africa fi biyonni bayin kanembron kan chalisani radarban nijiru kana fa wadde injira
Ethiopia bakabu e namni dese sun enyu inisan desan yada satu nuttimte
Ethiopia bakabu ani kanu fan namota heddura kesetu minister data imma ala brane ga kristo delegate Ethiopia heddi goda ture kesetu Ethiopian foyensa gudda kashin argi sistera kanisan dubatani reporti sani kesetu gafa deseni biya kesetu mirgi dalenawa halan kabajam biya kesetti namni walqittum maran jiratuf biya nagangu tegalani tikanisan esani kanafe picture Ethiopian report isanira argadde Ethiopian imbenete natti mulata turechura
ega akuma walira olu motae torbandar be guya Ethiopiani fuldura tokuma motu motatti dehatumo oromia kesati guyatti ijollen hirirani namnisi lubbun sadar beture wanta sa iyo kana lalchise wanti dubbata mejra
rakko oromia kesati amma ratio jiru jechura biya tokko da specifically kan dubbati biikum biya armenia ti oromia kesati violence ina kajru rakko na kajru biya ti kesati ethnic tension akajru kanarati Ethiopian ojechu akakabdu gosi garagara walijinin biya kesati jira chatran akka Ethiopian tate armenian ka stage ti jecha
warri biyo tingamadia maljed wa Ethiopia wa yakabin samirga dalana ma
kanisan ratiki fatani khasa ani keswa yulafsi walla maratir toko charities and societies proclamation sejeruda in nikagrad lafsi anti terrorism proclamation ida lafsi won kanalle manfayedamte Ethiopiani mirga dalana ma itajirti namota gazet sosta an hidatti naqajirti namota opposition political parties qabdeti germale hidajirti lafsiwon kanilla manfayedamte jeranice patron kesatu biyonni garadi ajran charities and societies proclamation Ethiopian baste ojiro olchite kana akafo yesitu fi dubbatatulani NGOs tabilen mit motumatan adada waye mirgedalana maratto hojjetani biyota iya kesa Ethiopia kesat kan hojjetan heddutu jiru abilen kunnin charities and society proclamation in ergo jira ole godde sochinu igonu irratti iba godde Ethiopia wante fdeni motuma saniti dubbatu so biyoni garadi ajran kuni saganda motumota gamto ni akashiratti gafadi atani abilen sani wanta saniti man gabasa san e sani fira kan san calaki si san jeccu da balge akashiratti sanu badde san jira kesuma Ethiopian charities and society proclamation akkasumas anti terrorist proclamation akkafoyyessitu ibaratti gochaa turaniiru
walumaa gala yeroo ilaalteetti isa waggaa afuriif walakkaa tureerra caalaa galmeen qabiinsa mirga dhala namaa hammaataa deeme jedhu warri biyyoota gama dhiyaamoo fooyya'eera jiru
in ammaateedha malee maaliifi Itoophiyaan erga UPR seshinii marsaa jalqabaa jala dabarte booddeedha kan isheen labsiilee lammeen sana baafatte seeruma sila qabdu mirga dhala namaa achi keessatti kabajame hanqisuudhaaf labsii adda addaa baafatti mirga dhala namaa konstitushinii isaanii keessa jiru iyyuu hanqisuudhaaf gocha godhameedha kan hojjetame biyya Itoophiyaa keessatti. Kanaaf mirgi dhala namaa biyya Itoophiyaa keessatti fooyya'iinsa agarsiise tun ta'in inuma manca'e.
Ati gaa ofii keetii waraqaa dhiyeeffatte qabda.
Seeshinii isa guddaa biratti saayid iventi kan jedhamutu ture. Saayid iventii kana keessatti NGOs mirga dhala namaa irratti dhaabbilee miti mootummaa hojjetan kan isaan qopheessaniidha. Namoota hedduutu dhufe hirmaata. Imbasii Itoophiyaa irraa kan dhufanii hirmaatan turaniiru. Achirratti akka paanelistii tokko ta'eeti kan inni yaadde. Anatti dabalatee NGO keessaa kan hojjetu mucaan biyya Keeniyaa tokko tureera. Paatrik kan jedhamu biyya Itoophiyaa irraas namni tokko tureera. Kan biraan Freedom Now dhaabbata Ameerikaa irraa kan dhufte dubartiin tokko turteetti moderatorii paanelichaa kan turte immoo Pain International biyya Ingilizii irraa kan dhufte turte. Achirratti isheen Ameerikaa irraa dhufte mirgi dhala namaa hiitamaa jira. Itoophiyaan gaazexeessitoota hedduu mana hidhaatti naqxee jirti jettee dhiyeessitee turte. Gurbaan Keeniyaa irraa dhufe Itoophiyaa keessatti hidhamee deebisanii Keeniyaatti dippoortii waan godhanii fi muuxannoo ofiisaatii achirratti dhiyeessee ture. Animmoo keessattuu mormii barattootaa bal'inaan fakkiidhaan deeggaree mootummaan Itoophiyaa barattoota nageenyaan mormii isaanii dhiyeeffatan rasaasaan akka deebii kenneef namoonni baay'een akka rukutamanii baay'een isaanii akka du'an dhiyeessuu fi yaalii godheen ture jechuudha. Kanarratti kan Itoophiyaa bakka bu'anii walgahii saayid iventii sanarratti hirmaatanii keessattuu pireezenteeshinii an pireezenti godhe irratti jechuudha. Jarri rukutaman du'anii disobedience namoota seera cabsan akka isaan ta'an dubbatte. Kanaaf Itoophiyaa keessatti seera ol namni hin jiru waan ta'eef gocha isaanirratti raawwate gocha seeraa akka ta'etti kan isheen reaktii goote jechaa pireezenteeshinii koorratti. San booda mootummaa rasaa isaanii rukutuu ofiisaatiif seeraa ol akka ta'e dubbachuuf yaaleen ture kana kanatti ture jechaadha.
Oromoon namni biraan si duukaa achi ture hin jiru.
Hin turre. Iddoolee akkas akkasii keessatti Oromoon yookaas Oromoof kan dubbatu baay'een hin jiru akka carraa ta'e gara fuulduraatti sagalee isaanii dhaabbilee garaagaraatti dhageessifachuu yookaas immoo carraa bakka akkas akkasitti argamanii rakkinni ilmaan Oromoo guddaa akka ta'e dhageessisuu qabu keessattuu isteejii UN faarratti Human Rights Watch extentiin rakkoo keenyaa fi wanti waa'ee keenyaaf beekamu wanta walgitu miti jechaadha. Kanaaf immoo irratti hojjennee sagalee keenya dhageessifachuu qabna yaadeedhuun qaba.
Dargaggoo hiikaa dhugaasaa deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Isinis ulfaadha.